down iko switch at the tomboy. Sit back, we relax, so kiji enjoy. Yule boy anakujaga na maconvoy. Woy woy, London natekwa na tall boy. Ndani ya koteni manote seja change coins. Missy gangsta juu kwako nimeangusha points. Wakibanja tunawacha waki make noise. Ndakuteka siku zote nime make choice. Nimpoa na ukali ya the chili sauce. Liku sapi makijani kwenye white socks. Kati kujando na kampungi ya indoors. Kati wine na kapos mbaka TikTok.
Ati tuende, tuende kigigu Johnny msenge na bonga kamwere. Siapewe tu skatu msese. Na nariska jui mini pele.
Cheki guash, achana na mamwere. Cheki guash, wabebe za kadere. Kuna bash na nishashika kaveve. Sendo teka gamangu na tukisere.
Cheki master, sipendangi mamwere. Achana jago, fala sini mwere. Mikadere, lazima ni wabebe. Mikadere, lazima ni wasese. Siwatekwe, mimi ni kadere. Siwatekwe, mimi ni kadere. Mini pele. Dema siki na di head, chati chati like a peng. You know worry na gotel, call box, sini text. Niko wax, jomze, kabaridi, kabarien. Kabanyola siku zote tuliwacha nyim trend. Mina ready like a joke, yakinipe uangangori. Waliachoki wa joka, saimi ni smarta. Jo siyo chocha, jo mnoko ilichoka. Kwa kata kila difra, niko mareka siyo chocha. Utadunini mori. Ati tuende, tuende kigigu Johnny msenge. Anabonga kamwere, siapewe tu skatu msese. Na nariska jui mini pele.
Cheki guash, achana na mamwere. Cheki guash, wabebe za kadere. Kuna bash na nishashika kaveve. Sendo teka gamangu na tukisere.
Cheki master, sipendangi mamwere. Achana jago, fala sini mwere. Mikadere, lazima ni wabebe. Mikadere, lazima ni wasese.
Mouth big, unapiga makelele. Baki manyu, kicheki niko mbele. Saka dengu, juna kutepa mchele. Mbio mbaya na kufuata na kadere. Big poke, nishakuza mambosho. Juu ya ganji ya dineza bonga ngoso. Kuna nguna na mdandi ya kalori. Kila ngipo chapanika ni nangori. Come slowly, guash ndo kadere. Kumkodi, wapembe tukisere. Ni afande na sina changerere. Hatunaga break time, sipigi kengele. Cheki guash, achana na mamwere. Cheki guash, wabebe za kadere. Kuna bash na nishashika kaveve. Sendo teka gamangu na tukisere.
Cheki master, sipendangi mamwere. Achana jago, fala sini mwere. Mikadere, lazima ni wabebe. Mikadere, lazima ni wasese.